Ama vipi wote?
Msala wangu we, nishauri mi mapenzi na ya jua. Mata bora jipanye jeuri ama sivu taumia. Msala wangu we, nishauri mi mapenzi na ya jua. Mata bora jipanye jeuri ama sivu taumia.
Wamtafuta hidaya, uoni haya, acha masiara, udo na ruhusu, nibakie bachelor. Wanapenda hela, wengi wauza sura, and that's why me.